Monster.
Monster.
Monster. A king of seven.
Psycho. Psycho. Me been psycho. Come away. Come away.
Come away. Come
away. Cheza come away. Cheza come away. Cheza come away. Cheza come away. Cheza come away. Cheza come away. Cheza come away. Cheza come away. Cheza come away. Cheza come away. Cheza come away. Cheza come away. Cheza come away. Cheza come away. Cheza come away. Cheza come away. Come away, cheza come away, cheza come away, cheza come away, cheza come away. Ati oh sina hiki sina kile, siridhiki kasi ishirunda kile. Baraka zangu nina hisi zina delay, zina nizungusha zungusha kama DJ. But oh, ina afya, ulinzi kibao tight kama mafia. Lana zote kwako amekatia na pia akakupa life na njia. Na uliomba akakupa mo, ulisota akakupa do. Mpe sifa bila tatizo, na basi jo ifanye kwa maringo. Cheza kama we, cheza kama we, cheza kama, cheza kama, cheza kama we, cheza kama we, cheza kama we, cheza kama, cheza kama, cheza kama we, cheza kama we.
Leo utafanya kuliko livyo fanya jana. Fanya, 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 fanya. Najua leo utafanya kuliko livyo fanya jana. Fanya, 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 fanya.
Nina madeni hadi kwa mama mboga. Nina madeni haki leo katanuka. Vile naona kasha anza kunuka. Usiposhuka baba leo katanuka.
Vanya.
Natumia storobong kusema vile we ni dong. Na beat vile inagong. Hebu sifika kwa hingo. Natumia storobong kusema vile we ni dong. Na beat vile inagong. Hebu sifika kwa hingo.
Najua leo utafanya kuliko livyo fanya jana. Fanya, 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 fanya. Najua leo utafanya kuliko livyo fanya jana. Fanya, 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 fanya.
Huyu ni boze, siyo roze. Huyu ni boze. Huyu ni boze, siyo roze. Huyu ni boze.
Siju ni shaku ama ni kuku. Wana ni tingi tingi kama bantu.
Some people make me go crazy. Wana ni itata ngombe.
Wana ni follow really really kama drama. Utadani mimi really Instagram.
Wanauliza naendesha gari gani. Ni hipi ma ama ile benzi.
Wanauliza minaishi nyumba gani.
Ni runda one ama runda mbili.
Wanauliza na upiri njili gani.
Injili ya mkozi ama ya mapinti.
Pata sante.
Kutwa kucha walali. Nateno kiwaskiza. Tanipa moyo baridi. Ukiwapata kucheza watakula tumizi. Yapuko mbali. Ivumili ipusiku tanyona. Na wala usijali. Imekweka moyo ni wengi siawaza. Penzile tu halali. Wasifananishi wacheze sinema. Na watu pembali nikisoma neno wengine soema nachotaka unipende
nipende mami
penzi la nipa wenge
wenge mami
nikianguka uniokote
Yeah. salia.
You, I know my God got me, hey, teach what you. First of all, agreement. Kuwa mungu wako juu hakuna argument. Amenipa confidence. Saa kichwa uko juu nika confident. Stress iko juu, lakini mungu wangu wako juu, wako juu. Uchumi iko juu, lakini mungu wangu wako juu, wako juu. Hakuna noma inaweza kunitisha mimi. Hakuna noma inaweza kunitisha mimi. Confidence, kichwa juu. Confidence, kichwa juu. Confidence, kichwa juu. I know my father got me, kichwa juu. Confidence, kichwa juu. Confidence, kichwa juu. Confidence, kichwa juu.
I'm
Ingawa sometimes napatana na umati kama tuda na kuuza vei kati. We wakati umenishika hauni yachi, kwanza unanidunga makaimati. Watu wanafiki wa dati. Ingawa sometimes napatana na umati kama tuda na kuuza vei kati. We wakati umenishika hauni yachi, kwanza unanidunga makaimati.
Hajawahi niangusha,
hajawahi, hajawahi, hajawahi niangusha.
Nimetoka famorio, alinipata kwa mtaa kwa mangorio, sa maisha tam, tam kama Oreo. Wacha nizitoke, nizitoke, alinipata pale chini kwa matope, yeah. Wacha nizitoke, nizitoke, mina ye kam kisi na matoke, yeah. Sa mikono juu kaza pasta, na shetani yako chini kama dasta. Tingiza mguka haina plasta, tuzitoke twende fast. Nasikia kuzito, nasikia kuzitoka, juu ya kule nimeto. Tuya kule nimetoka, badang, wachanidu kama Daudi, bra badang, wachanidu kama Daudi, badang, badang, wachanizitoke.
For him, everything that is done for me, I will give all the praise to him. He got me going, ooh, I can't get enough of him. Everything that is done for me, I will give all the praise to him. He got me going, ooh, I need the power to papa, I need to make a gun of fire, Kama see your jacundoko, I Sasa kila kitu fresh, kama mala before we ferment. Nango the techie, what next? Mameni pa hope, keep up on no flex. Ameni blessed na aka anika sosa. Sasa ni TBD, siku sa window shopper. So kila siku na funga kangoma. Kupasifa, mimi sita goma. He got me going, ooh, can't get enough of him. Everything that is done for me, I will give all the praise to him. He got me going, ooh, can't get enough of him. Everything that is done for me, I will give all the praise to him.
Masterpiece ni pata chini ya mwamba. Chini ya mwa, chini ya mwamba. Chini ya mwa, chini ya mwamba. Chini ya mwa, chini ya mwamba. Masterpiece ni pata chini ya mwamba. Bibi vijana wazee shikamo. Ana try kuniita sitago. Shetani anipati ngoa. Nampateke kawaifu ya DJ Mo. Masterpiece, masterpiece. Nataka blessings. Nataka peace, masterpiece, masterpiece. Nataka blessing, never you won't get a peace. Nikikaa kwa shetani sitamea. Ananiseti na hata nichomea. Nikikaa kwa shetani sitamea. So I'm not there. Shetani sikutaki kwangu. Wachana na maisha yangu. Wachana na wokovu wangu. Niko chini ya mwamba. Chini ya mwa, chini ya mwamba. Chini ya mwa, chini ya mwamba. Chini ya mwa, chini ya mwamba. Masterpiece nipate chini ya mwamba. Chini ya mwa, chini ya mwamba. Jini ya mwa, Jini ya mwa, Jini ya mwa, Jini ya mwa.
Wala mwa, Jini ya mwa.
Kwako natulia kama mtoto, kwako nimewahi kama loto. Niwe na kakitu wa msoto, sicheki kulia kushoto. Zina kamtuza ngudoto, kuku wacha ngumu kakokoto. Mini wa Yesu si... Master, masterpiece.
Ajegede.
Hola. Jege day on the beat.
Kwako natulia kama mtoto, kwako nimewahi kama loto. Niwe na kakitu wa msoto, sicheki kulia kushoto. Zina kamtuza ngudoto, kuku wacha ngumu kakokoto. Mini wa Yesu siko soko, kwake nina interest kamkopo. Oh, we ni mwema, leo wata TBT. Leo wata TBT. Nimesikia wakisema kuwa we ni mwema, nimekubali. Nimesikia wakisema utatenda ukinena, nimekubali. Nimekubali, nimekubali, nimekubali. Nimekubali.
Wema wako na fadhili zinifuate mimi. 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 Zinifuate mimi. Zinifuate mimi. Zinifuate mimi. Kuna fadhili zinifuate. Wema wako na fadhili zinifuate mimi. Wema wako na fadhili zinifuate. Wema wako na fadhili zinifuate. Wema wako na fadhili zinifuate. Zinifuate mimi.
Baraka zako na rehema zinifuate mimi. Baraka zako na rehema zinifuate mimi. Zinifuate mimi. Zinifuate. Zinifuate mimi. Zinifuate. Zinifuate, fuate, fuate, zinifuate mimi. Zinifuate, fuate, fuate, zinifuate mimi.
Nikitoka nikiritani, nikipotana na mafans, na nikitulia kejani, na hizi kama niko fine. Nikitoka nikiritani, nikipotana na mafans, na nikitulia kejani, na hizi kama niko fine.
Wema wako na fadhili zinifuate mi.
Wema wako na fadhili zinifuate mi.
Na baraka zako na rehema zinifuate mi.
Ametapasa from China, nikachekini mtu we China. Ishengwe kwe dem chinku, wale wase wakungu. The pastor's name Ayengwa, little brother kudo nyendo nye. Nestor neba tubolo yembolo ye. So kama ni vita ni makwenhe. But them say we don't take kungu techniques without Jesus. Kwa she say wa. Ngoja, watch and translate. Without Jesus, they're dead man walking. Awa.
Jitore furi furi.